lentela the city and yonto futhi ndaboniswa kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali nobuha nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo abantu kudala benivalela indlela besithi andiyonto futhi ndiyaboniswa kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali nobuha nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo natandazuyivela nguma izovuselela umphefumlo wakho inginike ithembeli tsha tatandazuyivela ngoma izovuselela umphefumlo wakho inginike ithembeli tsha Kwanhliziyo ndise apho kungenjena kudala sithi nyawo zam ndise ndikhoke undise kwanhliziyo ndise apho kungenjena umphefumlo wam wahlukene tatandazuyivela ngoma izobusalela umphefumlo wakho Salalu, un perfume lo wako, in nigga tembele.